ngakhathalela dinga 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 sesikhathi so alina yonke into izodibana inxaki zoba righty sonwabile nanini nandinawe hlala phakathi kwakho impendulo zikuwe yonwaba ke naxa sikhala iyani imvula mhlawumbi inyembezi umntu uyakhula naxa sikhala iyani imvula mhlawumbi inyembezi hola umphefumlo kilo kilo yatshinta kaya sizo 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 yourself so keto wazile when I believe.